One man choir.
We have a 138 in progress.
Nalimanyi funyewe nakulaba muskacheyo. Nalimanyi funyewe wampandikire baluweyo. Nalimanyi funyewe wantunuliza eliselyo. Nalimanyi funyewe nakulaga laveno. Kumbe bibi wali mufere wali musubuzi. Bizako la luli yako maluli tetwako la biri. Mwanda bangaka baby mkunuze chisa. Tochali na romance, tochali na romance. Wapitanga lion kologo makumbe miau miau miau. I thought that you're in love with me.
No, you are my good good friend.
Don't be tambourine.
Nudge, nudge, nudge.